na midondoko ni unyama wanaungana na naoficha ficha na kikisha na waficha wakinipa future ustaa nao kitokeza tuma picha picha ndo mana mamenu simweki wazi na mficha ficha bla bla na mock up na drop bars international beginning na all stars doto ni kuwa na mention yenye focus money ila wallet ina cash na top purse kuto kuche mnapigia na vigembe hautopata papai chini ya muembe sasa wejifanya ni chizwa mirembe uniguse nkuchane chane na viwembe ukari ni mistari mikari na julikana na hapa ndipo iyo mamistari napatikana miwako inaonekana maunyunyu mengi kwa sana natoka na pisikari na bado
ino serikali kushamizuka 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 watasema tuko vindo 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 serikali kushamizuka kushamizuka watasema tuko vindo 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 vindo
zima lori microphone file Mr. Rapa Rapa jeke ruku gbo mi wali kala kala kilo wanu bag me oh waya waya yato sound smelly rappers I'm bara bara they say I'm being rude now cause I flow so kubwa they wanna know if I got a car or Uber no don't do that don't too cry I pray to God every day you know how my sinner wanted only came for one point to miss me mo sorry me only go silent mo yeah wag ba tintini tintini mo ti fi ba inje bi sweet ni mo hustle bi ani je ole ni te ba mo ke hintin dore mi e ba mi gbefere mi mo fe jarin case tala ba ba lo mpere mi rap lo npa mi lo bi no siga
awon temi se juicy ino serikali ku na mi zuka ku na mi zuka ku na mi zuka watasema tuko vindo 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 serikali ku na mi zuka ku na mi zuka ku na mi zuka watasema tuko vindo vindo
real king
vindo
Living on the edge, I'm tipping all of the scales. Skipped all my classes, I've been ringing all the bells. Born in the gutter, so Saka was born ready. Spitting all the smokes, yo, I even thought the faggy. Wanna go yama, kana ishi nane nane. Afro rappers wanna boss, you in it, tunifanya. Okay, maybe, we check it to the city, to kutane. Afro wapi to me study, how I chizo, kani chane. Kid is crazy, Still rapping, don't click. And the volume's been a flame, but I'm never gon' flick. And the kid was born sick. Talking yumpas and your ex, and my galley's like she was not funny. Tot on the tick, Labos and check it like green to sign it tomorrow. Exes wanna check it like green, it's Pashiki Polo. I put on the one, but Kagina was on the shallow. All these rappers suck the pieces, never know.
Indo Serikali ku, Yamizuka, ku, Yamizuka, ku, Yamizuka. What does the matter go? Vindo, 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 Vindo. Serikali ku, Yamizuka, ku, Yamizuka, ku, Yamizuka. What does the matter go? Vindo.
The central zone is
still
yeah, asubuhi na 100 push-up Fruits no mafuta, mapuli sitaji pusha Level sky mtani kuta Pigia kelele mbili wewe kwa mwoni yake Kila moja na chanja bebe na bebe yake Izi ni skills toka mtani, wana feel siku njani Bebe zinataka nmwage ndani, I'm like hell no punani Ukiona serikali kuu, utaona puya kwenye air 34 GB buku, kuwa millionaire Indo ile bad kwenye news Badili channel magu kwenye news Kabla kipima yoto kwenye news Tunasikitika kutangaza vifo vya marapa feki
Indo serikali ku na mizuka Ku na mizuka Ku na mizuka Watasema tuko vindo 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 Serikali ku na mizuka Ku na mizuka Ku na mizuka Watasema tuko vindo 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 Vindo
Tana na black MC mwenye fimbo na wacha chacha Flows inafanana sana na pesa utajua mapacha Wivuka kichefu kilamba lamba inakata Ukitaka roya kirasta ni kamba na mwita rapcha Rappers hawafanyika hizi ni mangamizi tu babu utapata uchizi na tabu siponi jua Na isuta kwa mwizi mwizi wadabu inabidi upate adabu Sababu unadistabu na unazinguo Na pa blue ticks kwa IG na IP Kwenye VIP misingi na ID Acha usani na degree ya IT Afu sina team no side A no side B Wakiachwa wanaenda kwenye radio Wakifilisika kuna story yo Da kungumu ya msikiliza Mario Misho je kushikwa yu makari yo
Ku na mizuka Ku na mizuka Ku na mizuka Watasema tuko vindo 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 Serikali ku na mizuka Ku na mizuka Ku na mizuka Watasema tuko vindo 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 Vindo
pound maker. Can you please cut the beat off? Nataka nyonge wambiwe tege sikio. And wasikizi kile nacho speak very carefully, cause I will never repeat. Ukali ni nini? Mana naona mkali ni mimi. Marapa wako kali wanajua hatari ni mimi. Usicheze na mimi, takwa kauna cheze na jini. Sijui simba mamba na koma na mimi. Alafu na kurespect ilo sindera ukisomeza zamani. Tweety best wakati niki kugugo awonekani. Shit, yeah it's funny, but you have to grow. You still bitch for me honey cause you ain't got dough. I'm the illest there's never been. Ata sina crown when I need the king. Niko vindo niko bab kama male. Na baby nipige kimoko.
Ino serikali ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Serikali ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Ku ya mizuka. Watasema tuko vindo.